tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kabaruji amen e fulfulde alal bara sappo e joyi lewru novembre hitande 2023 gani kanti wonto boggi jande to sakrab heedi be to bodum heedade hejoji amen dile lende mangal mudo fumi chalmini on yimbele hewdo won jaltube bamako do fa holita kuyal mun em chagal ko arme lede amen di hawi gube jogi be kabordo le lamu religion kidal o goldi be lede malini do holiti metum holiti kuyal mun em sanne fewde natugol arme lede amen di kidal ketal fuddi le region ngaji kewdi le leedi amen di so won yimbe yo gabe kam en ka holiti weede le dido no kule kam en ana jiken jikelo bo weede dan ko moobi hitan hikka wobbe wonti dalaji le holiti rewbe le gollobe gulliji hono yoyu gol sermon kan e moli won yimbe be wonno yira le leedi amen di ga tawede majjum fu dun ka walta chalde be do yimbe le fejju kitade gulliji mu en sakrabe hidi be don sembe kabaruji di min jogani on bete hande bismillah modon helade dum kidal analewi armi lede amendi kana ko be lindi holiti dum talataare sappo e nay lewru novembre hitan 2023 tiagal majjum tiagal ko be koliti o do kabaru malin malin ko be hewbe ngobe bomako faa to katika yalti wadi majere mu en fa holita ko yal mudum fewde e majjum be jetti sanne o do imadara mo armi lede amendi wadi fa wartira kidal lewi mudum majoto be du ananada kana ko be lede amendi jukito o do imadara mo ngondi wadde o fati be bir fo tiagal majjum fe fa bedro den faamu anni ko faadi talfi mayga hebani em do hendo festan usman yali.
Je me réjouis de cette victoire.
Mais le wilti sanne e kaw kebado hande le onu ko leedi meden di gonnodo e juude gube jogi e kaborde dubi kewdi joni mede yatta Allah hande mede nyaaje latade malinke mi wari do sabe mi malinke tapo becce mudde hande latade malinke mede belti fa sanne himbe mali fu ana jatta Allah hande e dum nyaloma mawdo non mo yigi tataake abada le dubi sappo am yuppege sini yama hande mangal pat e mali jottike le onu ko dun yeltare meden non hande
gouvernement leydi Burkina Faso kay federal minodirta alliance des états du Sahel kay endu jouti sanne natugol mangal pade amen be lamu kidal talata sappo e nay lewru novembre do be koliti wede be gondi daane lamu leydi amen di el imadara ko wondi wadde la warsada jam kay denagul leendi e mangal mudum fu on waram bedorade famu el kabaruji amen garoji di sakrabe heedi be don sakrabe heedi be on bay tuttul hakkilaji mudum fu do dido kabaruji do hella amen Facebook na do compte Twitter demal hitane 2023 golleji mudum ka badike newade nukul yogaje do yimbe le hewbe kam ena jikini jike labo wede dan ko mobi hitane hikka ga wobbe do womti dalaji de holliti le dido nukule fa bedro den famu anni ko mawdu sama siku hebani em do hem le gollidal hakkune mudum e kejabe am gombe le kiriduji dil festango makanko hore Ousmane Ali Boulchi
to masina le lamu sigu kanye yili mani le lamu kay jon e gese na metta e ko ketal ngal lata ke fe ko donta
masina maralla
to masina do tit Allah mo mi buri jogade yo rafi hebude engrais ngaji kanye to boji do wadi tora sanne dungu hikko o jogido hectare goto wa hebude ko buri chaakuji noga e joyi rafi to boji kanye poli njaroji gawri ngadi torraji sanne le dungu hikko o do yili mani do
so kono ya betien
kanon to tumbutu e sikasu ardibe pellen de mobbe njitti gladjoni ko donta bangal ketal
cette année même en voyant les
itan hikande sini a ewi gesede lam o wadi e bodo mudon fu yalla engrais ngaji ana kebe kebal wadan e ketal hikangal yettude Allah do sigaso do dungu o ko heba dun ana buba bernde
cien fodo kono menina modui
tawena ele kabaruji di mo totata mali mito hultibide to buji di timali fa hande le balir leedindi ketana madame jabati fatima sangu goto ardibe ndedo gulirde
ayo to comme
les régions sigaso e buguni e ndarte e jamar de fe dabreji pati iwo ji kebaade leede balle didi laato sababu bonnugol ko heba dun
leenu kuji kewdi bajangara do katangal tilke gollede ndemobe hultivide alqadra nyamri hikka famdi sanne dina rawanen
kanko madame jabate fatoumata sango do woni gondo le fedde metone ka hultivide so wana region so iwi region sigaso kan e buguni tobangal tobango hatimile lindi e mangal mudu fu o monarda yim jamaande wada ko waifu yalla ana rento iude e bubol ngol koro fudu e jone fa bedo den famu anni ko haltan gilet kulibal le festa mo do samasiko
et qui assure sur l'ensemble du territoire, comme je disais, la saison des pluies de cette année a pris fin.
On a bien vu que les gens ont été les gens qui 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 ont été famille, il y a les bédro femmes.
J'ai pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir, dans les semaines à venir.
De leydi amen di rewbe lan jeyobe charo mom moli kay ngado be golleji guddi kay golleji guddi ko nande mudum en ka wonno yirete le leydi amen di rebe do rewbe lan wada dido golleji e lan heba darana de sadda won mum en tawede majjum fu be kolisi wede halaji himbe di ka watta fi so be ngotta golle mabbe o fa be do len fam anni ko tafadi talfi may ga heba nem do hendo festan Usman Yali buri modo samasiko
rewbe hewbe koltiwi anan jogi tidallaji wattu joni o sabe golleji di ngatta hono sottugol sarbon e morugol rewbe sinidi halaji di himbe kalta do mabbe ana wada fa yogabe mila e di kala galle rewbe koy mu ben kolliti nafa golleji di ngatta
himbe hewbe holtikam wiide mo dafa yusugal hinno sottugol sarbon kanon jabna fe ngomijo sato min nala himbe na holta wiide kulentiri waji modde debbo morowo hinno to ittudo dum soddaji jongalle makko lengurna makko fuf maduno burigo metan arsu hurtagi ta fun kanon jona fi dido halaji
e wi andin do fina tawa Amadou Diallo di golleji ngala fu ko bonnan bibbe adama ngado be di fa yottade batti be dum ben ka e be mil ne ana han hebude dubbe yogaji fa fuddo golle morugol
de bonna yo johan latade morowo sabi himbe yo wonto sone amuri be nyata fi cagal kuteji su de modo non siki wala heban dabare mudu yegul sarbon kay wala fu ko yuntinta kini do kabar mudu kanon to tobe ledde wadde dum sarbon be kay na ba hebude selaji kewdi
be rewbe golle bon wala be ngada di golleji fa be bawana koy mabbe ko latifu andimbe fina tawa ana baajo ha bu be rewbe tewto faamu golle mo jidi wadde o tafon farde mo be nadde e modon
njimo wonu dirteedo Youssouf Tapo ananga udda Côte d'Ivoire ila Alkamsar ila Asaware bettine le wi golji do mako do ni Khalifa Konta antirteedo papa o jano do Boaké fa wado de concert mo malinkobe gombe tumbe landin o do artiste nanga no or artiste nanga mal nyaloma goto mo hanno wadde concert mu o sabi yimbe do to be do ni yimbe kannobe hunchande hore de nagum en ne dagu mako le wi police Côte d'Ivoire le wi police leedi Côte d'Ivoire be do yimbe le ka tawra ka talki fi hunne ko holitita golle mu en Youssouf Tapo holiti wi kana ko bi linde amene la wonde wadde ko waifu yella o heba yopitede fa bedro den famu anni ko Khalifa Konta haltani kuma fike ta do festan o maudu samasiku
Mali on mali wonbe boake landini concert to toro tedde gal dundu yo ngel leedi mali kanko noddi Youssouf Tapo le jamma asere sapo e go lewrundu ndenobe artiste o ibrube bamako nati juude police be boake kultam wiide sabbe be ngala talki den kanko to toro tedde gal yamberende artiste o e kanye kala be gondi udda makasu wakat jun o kay consulat mali e joni anyaaji lubbe yogabe dan gondi imadraji yalla Youssouf Tapo na yopite ndenobe darda bibe le mali wonbe tumbe ranto halde metti mbawdi tinude kabaru Youssouf Tapo e be wondi
yuri fonni modi fo malien belajiri
andande neddo moddere mudum do won dossier de la semaine amen nyaloma hande o do golle bindido fina tawali leede amen di ka fuddi majjude lewi hojo tobe hewbe gado e tawede majjum fo yimbe be ka holiti wiire dum hana fi ko lato sababu hadde yimbe le yogabe wado dirde moddere hodum fu woni andande neddo moddere mudum hodum fu woni wi yimbe le hem anniko adama amadu haydara hebane do hendo festan Usman Yali Buli
sini hala andinde ko neddo wadni dun hala ma dun an holla wiide hakke jomun wongondo do horema to kayto himbe no jirata nafa o golle ana heewi
reconnaître les bienfaits
andande neddo moddere mudum ana wada so o wada moddere fewde himbe lobbe kasen min ka so min wada nama dum e dum wela kan sanne so min wada ni neddo moddere mili yido o andana kan dum e dum wadda fe kolul so a wada ni neddo moddere wajibi jomu andere mo andanta neddo moddere mudum fu jatirtaake neddo
ngrani ko ne passa
taloyi Yakuba dogoni andido kabaru neda ko andinde golle lobbo mo neda watni don an holla wiide joomon yo jom hakkillo
le neda ko e hore neddo fu mo wawa yettude hono mudum jondoro kanyundu wiide fay goto abara wadanta dum moddere wiide neddo tiabu nadu andande dum moddere mudum yo hunde bindinde neda ko le linji
kanon himbe yogabe wobbe wonno pamirta don e wiibe holitinde himbe fu ko neddo watni don ana wayla tade sababu fa joomon wayli tatagu yaya goita jangi no gon e foftere
la personne a qui tu as fait
do sa wadani dum moddere yida njalta fa kaltana dum yimbe sabi yaagi mako woni hen ga kanko hore mo andi ele berne mako wiide ko ngadan damu ko weli mo sanne yona du fu ko yalta o haltene dum koy alla ana andi moddere ne ngadan damu de kanko hore do mo andi dum le berne mako to sa wadani neddo moddere tam dijina andani ma dum nadu andanay ma dum ka fu alla ka ana andi
Dieu te le reconnaîtra
e wi malinke bindo dewte wiyete noddirteeɗo Amadou Ampate Ba ko neɗɗo waɗnima no foti mawnde fuu wonko mbawɗa wiide ko andinta joomum ko waɗnima hono yettude joomum wiide jarama
sakiraɓe heeɗiɓe ɗon min kaddete kabaruji amen ɗi beete hannde ga hono no andirɗon on wawi hetta ɗiɗo kabaruji fuu ɗo wiyamu 37321 du on jeehi waɗoyde téléchargé application amen studio tamani dow Google Play Store fanje fe nokɗo e seeɗa yewtere amen nde ana wodi diabete mo ɓe noddirta type 2 o ana nanga worɓe hono rewɓe le leydi amen ndi ngal leydi amen ndi holitama wiide ko yettoto yimɓe le nayomle temedere fuu diabete ana e muɗum noon holitiri wiide gollirgal kumanigal cellal le leydi tawede majjum fuu dunki en andanɓe kabaruji ɓiɗiɗi oɗon ñaw ko holiti wiide ñaw o rewɓe ɓuuri nangude sanne le leydi amen ndi magasine amen toute les femmes du Mali ñaloma hannde o dow majjum woni anni ko mi e hoore keɓanimi on dow hendu festango mawdou Sama Seko e Ousmane Niali Bouly
sifaji kewɗi diabete woodi docteur Abdoulaye Kone gorto ardiɓe gollire humaninde cellal holti wiide sifa tatoɓo diabete o ko ɓuuri hewde yo ko rewɓe ka ɗum yo ñaw mo duumatako
le type 3
ñaw diabete noddirteɗo type 3 o yo ñaw donneteɗo o ñaw ana ɓanga illande debbo woni e haamili wattoyogo le haamilako joomum o ñaw diabete sawrude ɗum ana tiiɗi ley muɗum o ñaw diabete o jattete eko wiyete type 2 nenno o daranete sawrede honno haniri rewɓe Mali ɗo goni fuu ley leydi ndi o ñaw ana wawi nangude ɗum ɓen ko saabi de rewɓe ɓuuri tampininde jaɓade gollandol ana tiiɗi ka noon a tawan saabe rewɓe ana fanɗi ko gatta haro calɗi debbo mo diabete woni e muɗum sini ɓami reedu ley muɗum sawroɓe ñaw diabete kañe gynécologue en fuu daronto sawrde joomum
docteur Nana Camara mo ONG santé diabete Mali gonɗini kaɗo haala ɓeydi wiide waltingo sifaji gurdam goto e sababuji ñaw diabete rewɓe
heɓgol sembe ñaw diabete o ko sabibini ɗum yo saabe waylitingol gondam himɓe no worri hono dillugol yaade nokkuji goɗɗe e waylitingol ñamduji rafi wadde haro calɗi saabe dillugoji e ñamduji bonɗi fa yettade fay fayru bondu e rafi haro calɗi ɗum fuu ana samibina ñaw diabete type 2 o ñaw ana haɓɓi hoore sanne ley leydi men ndi
santé publique
diabete yo jaati ñaw mo sawrete mo canglu hoore kabar muɗum ley Mali yo banggal safareji ɗi tiiɗa fe coggu no holtiri docteur Abdoulaye Kone mo gollirde mawde cellal leydi ndi
coggu safare nidditoɗo métiformule faccama fande sappo joni mo heɓire malle hemere nokkuji fuu le leydi men ndi nde safare ana wawi heɓede le seskom ŋaji sawrugol ñaw diabete type 2 ana waɗe le seskom ŋaji ko fawi dow kabaru diabete type 1 omo wawi sawrede le sesref
ŋaji
haalaji ɗi ɓeydi sembinde fedde ñawɓe diabete laamu sigu Moudi Diallo goto e ɓeɗo yimɓele woytike rafi dunke en oɗo ñaw e tiɗalla safareji ɗi
la prise en charge
darnagol sawrde ñaw diabete ana waɗa le cuuɗi docteur CCRF ŋaji hôpitau ŋaji na du CSCOM ŋaji docteur en kewa noon fuu mbawɓe daranade sawrde ñaw diabete safareji ɗi ana tiiɗini ɓe ñaw diabete woni muɓɓe kamɓe jaati ɓe gala kalisi faɓe cooda ɗi safareji wattoyogo kamɓe jaati fade maɓɓe yettade cuuɗi docteur saɓe gala bawɗe kamɓe codta noɓe keɓiri fuu safare ji sawrude koye maɓɓe
méditation
diabete ne sambina telaji kewɗi cellal ɓuuri fof banggal jiile keñatiɗa allah ɓoƴe e wi dunke en ɓe yala ɓoytude ɗiɗo faratiji ɗi ko docteur en mbajoto woni ñamduji haybaɗi birki sembe calɗi e wattangol hakkilo teddefi